tuvuga singuru yimbarirano twarakubonye muri bya bihe n'ibihe twahuye na byinshi twagiye tubura byinshi ariko ibyo tuvuga kandi duhagazeho
Ngo tuvuge ibiturimo
Thank you.